ngikati ngumabhele owangu yahluleka wena
Salalele inhliziyo mina.